Pamoja Record.
Patent. DJ. Oya mama jawa. Nilivokuwa mdogo niliambiwa mwanangu kuwa uyaone. Nikazani magorofa, nikazani magorofa mama.
Kumbe
asha wana nilijidanganya mama. We kumbe asha wana nilijidanganya mama. Dunia, we mama yangu nilikuwa nikimtegemea. Sasa nimekuwa nani tamtegemea? Pama kasha tangulia, nani atanisaidia? Aya,
hey Mungu Baba, Baba naomba nisaidie. Hey Mungu Baba, Baba nani atanisaidia? Hey Mungu Baba, Baba naomba nisaidie.
Nilikuwa nikilia mama 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 nataka hela ya shule. Nilikuwa nikilia baba 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 nataka hela ya kula mwana. Ona sasa imenishinda
maisha,
ona binatabika
maisha,
kula kwangu patashika
maisha,
wazazi nawakumbuka.
Mungu Baba, Baba naomba nisaidie. Hey Mungu Baba, Baba nataka nisaidie. Hey Mungu Baba, Baba naomba nisaidie. Hey Mungu Baba, Baba nataka nisaidie.
Nilipokuwa mdogo we nilicheza segere, nikiwa mgongoni mama kichuma tembele. Alipokuwa mdogo duka alicheza segere, akiwa mgongoni mama na chuma tembele. We segere, 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 we sijaona segere, 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 meneja kumbo segere, segere, segere. Ai, hawa present wa kuchora, hawa mwanangu sere buyu, hawa mwanangu tacha mchinji, anakusalimia mwanangu kanti wizi, hawa Tokyo Japan, Japan, hawa mwanangu Birari, watoto wa Badizuna, hawa producer Duke, hawa mwanangu Chidi Fantasy.